God, DJ Lighter.
Thank you. asali yangu Ramba ni malize kibuyu Wangu wanani Mwenye mini wako mabuyu Usinitenge kwenye msoto Kwenye joto nifute jasho Nipembeleze kama mtoto Tuilinde hadhi yangu Wenye husda Achana nao Tumejenga kuta Ya kutengana nao Wenye husda Achana nao Tumejenga kuta yeah, 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 yeah. Tausi wangu
Wapeke
oh,
Wapeke
Kipenda roho
Wapeke
hey, yeah.
Wapeke
Tausi wangu
Wapeke
oh,
Wapeke
Kipenda roho
Wapeke
ah, yeah, yeah, yeah.
Wapeke
Tumeuzima siwezi kwenda kwingine Tumekula imini, mimi na wewe Menivurugo menifanya dondocha Siwezi dondoka umenishikilia Mapenzi tamtamu nanipa Na burudika na farijika mama Wenye husda Achana nao Tumejenga kuta Ya kutengana nao Wenye husda Achana nao Jenga kuta yeah, 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 yeah. Tausi wangu
Wapeke
oh,
Wapeke
Kipenda roho
Wapeke
hey, yeah.
Wapeke
Tausi wangu
Wapeke
oh,
Wapeke
Kipenda roho
Wapeke
ah, yeah, yeah, yeah.
Wapeke
Like a high, high come my villa. Oh sipumui vile wani kuroga misijui au mbamu meni roga kitui kitui baby baby aya baby baby.
Lighter mixes on Boomplay. Get DJ Lighter mixes on Boomplay.
Even pick a guitar. Mama pumps in a kata kata. Can you pick a boot twat twat twat? Atamani no nangat. Aki kama univo wat. Tushi no takungea. Tapendeza tapi suka shuruma. Umenipiga KO knockout. Iyo makeup KO knockout. Umenipiga KO knockout. Nyele KO knockout.
Do a shot of crush. Talk, tick, talk, my touch. Talk, tick, my seat. Talk, shot of crush. Talk, tick, talk, my touch. Talk, mama do a shot of crush. Talk, tick, talk, my touch. Talk, tick, talk, tick, talk, tick, talk, tick.
Vic Mondes.
Ladies, watoto kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies, watoto kari mnajijua ka umevaa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kesi. Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu alafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Takuma garaze anacheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupi akina naona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtana tachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa utile brown is a knockout. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, boom.
Umini pika KO Iyo makeup KO.
Guess what gaila high kit. Yoku si piggy fake, you talk with another thing.
Louis Gucci, your brother. Nakata mademo kari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai. Naganyama si shoboki ya tango maziki buma. Still sassy spendi mazoe ya talking chenga na mshuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mwike nasi. Kamata kinywa ya chawa swasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
And it's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Punguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
bileo. Kujia uyu mwike nasi. Kama hata kinywaje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me,
but don't ask for my number. Penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe.
Pesa ntapiga mboka manze kukufata swezi choka usini chore tu ya kusota naona unajidai naona misikai naona sultan misifai kiasi nimesota sina ganji lakini mitajiri wa mapenzi sina pesa ya ole polo spina lakini mami ntakupikia sina pesa ya kahawa hapo java lakini kosewe tutakula sponsor na tesa lakini afiki akikuja na pesa unakutia miti akipiga simu unasema I'm busy akiulizo uko wapi unasema in a meeting meeting wapi meeting 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 okonkwa
Naomba gaga, usitangani mauno ni kazi napiga uko hivyo kuto mejificha uko kwa mateke wakwende uko
shetani alikudanganya
no
ukajichanganya
no
kwa Yesu kuna lipanga ukicheza moto utajipanga
Tunaishi nao, we, rombaya. wameniwekea mitego nisisonge mbele. Wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase, oh wase. Leo mina cheka na mina kula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwa, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Ninacheka na, ninakula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwa, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Rombaya, ila tunaishi nao.
Nataka nibaki nawe, nahisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nanisha kuyo unavyo ninyemelea. I'm not your ordinary girl, chunga
sangu hisia umezikoroga. Na macho haya nagapazia, Tanasha umeniroga. We dada
masauti don't rush, you can look baby but you can't.
Kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazolea, ukini njima upendo. Nitachanga nikiwa, oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Oh no 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 no, ukini achanta peli. Oh no 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 no. Penda kweni mulo sema na maanisha.
And I see what you say, my cookie me. Uwa kando na nitisha.
Siwezi kukutena wala kukejeni, janja wote kwangu menisha.
I know you've been trying, but boy don't you lie to me.
Nisito kudanganya.
Masauti don't rush, you can look baby but you can't touch. Na sikupi, yani mpaka nikuelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, usininyime upendo. Niamini.
Oh no no no, sipa sipa si. Oh no no no, mapenzi nimeche.
Let's dance to the rhythm. Me and you, we gotta keep it out of defense. Turn me on like a siren. Let's make a toast to this flawless love. Turn the radio on, let me feel the music get into my soul so deeper. Take off your shoes, let me feel your vibe. Hold me like you never hold me like ooh la la. I'm addicted to you, boy, I can't deny.
Give me your time and I'll comply.
Abaise kemu nenche mbarigo cha easy. Tini kwenda nde, nipe mahaba. La 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 la. Yeah 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 yeah. Ooh ah.
La 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 la.
Ooh ah yeah 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 yeah. Ooh. I'm addicted to you, boy, I can't deny.
Baby, give me two time. Please, baby, give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahari. Tundula sindano, kapita faras. Ndogo pango, amelo wa bahari.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauro flani ya kimanga manga. Anajua yani moto fire, fire.
Majoki na mabudu kanchanganya. Anajua kama danga ya ni moto fire. Mama fire, oh.
Can't get enough. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. The way you whine, you blow my mind. Na-na. Baby, you know that I can't get enough of your love, oh. Oh yeah.
See, you do me that, you know, when you do me that. When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, do you do me that thing?
Jo, basi geto mapema. Nyonko mwenyewe nina popo maasela. Basi jo, jo, basi geto mapema. Nyonko mwenyewe niko maaela. Basi
baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Baby, you got me going crazy. No, I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you fundi, I chaka laka laka. When chaka laka laka, when you fundi, I chaka laka laka. Yeah, I chaka laka laka. When you fundi, baby, I chaka laka laka. When chaka laka laka, when you fundi.
Index 001.
Kilisha wakabithi moyo wangu. Wakaniacha na maumivu. Kidonda ukakiponya, baby. Usije kiuka mashaza. Amoyo wangu uko kwa rua. Aweni waifu matenyo. So mchepuko wa dharura, baby. Halua yangwe. Asinipia michezo ya Mombasa. Queenie wange, shady man. Baby, you're the one for me. Baby, you're more one on one. Baby, you're the one.
Nilikupea kura za robo yangu. My love, you're my number one. Index 001.
Acha nikupe kura za robo yangu.
Maradona, I need you.
uko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimesema cha mapenzi kisimu, jitahidi unitunzia heshima, wambia wengi sana na wamejaa fitina. Salami saiki ISS, just a kiss for you, unanipendeza sana we mama. K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Shepu sura mama, nimekanda kwako, najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you, for you. When I saw you, baby, I couldn't deny I'm into you.
Oh la la, oh la la la, oh la la. kabisa.
Nikune 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 kune 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 ma nikune kune 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 nikune kune 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 ma kune 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 kune. Bona kipimo usinipimie mama, wakati jasho bado sijamwaga sijachoka, ndio naanza sasa. Utamwa mahaba ndo naleta mama.
Swali vile vile tenda wili, unaweza kunipenda tuwe wawili, ama nikesi toka Nandi naye Ali, basi tufanye vurugu baba.
Usiwe na shaka, kama ngungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you, hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, 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 kune, 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 ma, nikune, kune, 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 nikune, kune, 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 ma, nikune, kune, 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 kuza sexy paki baby hii sikitamina, mwende home quarantine tupige kambina, pigili no kabati feel your stamina.
Acha ni ngate, utamu kizidi nipe sigino, nizidisha mauno ni ikate, mpaka kisikino niongeze na mikono. Onja ladha ya kibaya, kuku kenye utapenda, bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenza ungu utapenda.
Bara mileti, lakini pole pole nzijakileti. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune.
Odilo, 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 love. Mapenzi yake tu indio odilo.
kupe yojino, odino, odino. Choki kupe kupe yojino, odino, odino.
Hoya, mama, unanituliza. Nikianguka unaniuko. Tena, mama, unanikumbusha. Hata iwe nini utanipenda.
Oh, I'm nothing without you.
Asante ni kupe unilo, unilo, unilo. Mapenzi yake tu